sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalle moɗon on e bisimilla heɗade nde yewtere kertanade wallugol banggal neɗɗako fu ɓuuri dow kabaru yimɓe egguɓe ɓe yimɓe fayi e tawede gon e caɗele ana keddiri e tinnare kande e yettede oɗon gondi heɗade fabodiren ani sembe kabaruji ɗi ñande noga e lewru février hitande 2020 hoorejo ministre en général de division Abdoulaye Maiga fuɗɗini golleji yambere tata ɓerde lewru hinne e yurmene ɓe noddiri opération sungalo solidarité o imadaran hani wadde ley nokkuje capanɗe jetti ɗo Bamako ɗo Katifa yotta ley région ngaji kewɗi anigo feccude ko yahata ton ngaji temede jeegom maaro kañum e sukkar fa yottade kosam e tamoro e wi galleji kewɗi egguɗi saabe rafidenago ngol wallugol ana nafa ɓe sanne fayse tawa wawa huɓude ko ɓe kasindini fuu hakkunde immadar banggal neɗɗaku e rafi keɓal kasindinangal baale société civile ana gaɗa e bawɗe muɓɓen kay fuu dow daranade wallude banggal hinne e yurmede hono ɗe golliɗe gondi wadde fa darano ko yimɓeɓe kasindini koɓe dokkata ɗum yalla hokketeɓeɓe ana keɓa ɗum na fuɓuri ley ndu lewru ndu yimɓe kasindini sanne e wallede saabe tiɗallaji kewɗi koɗo meɗen hannden notto ƴilandi bandol ɓamuɗen hannden junngo dokko abada ronkata en keɓan faamu korongol bandol e kanko Adama Diallo o maro dabaji gonɗo ganzo gona les commune miseni cercle kadiol holtan ko woni hakkille makko de timmode e yewtere nde min Ousmane Niali Boly woni noon ɗo Mamadou Wattara woni to ɓoggi janɗe to ley mali wattu joni eɗen goni e lewru ramadan goni e lewru korka e chrétien en du ana gondi e korka muɓɓen le o wakkati hinne e yurmen ana hani wadde kanankoɓe leydi meɗen ndi fa yettade humaniɓe daranade banggal neɗɗaku e gollirɗe kewɗe gondi e wallude yimɓe wonɓe tiɗallaji ñande noga e lewru février hitande 2020 hoorejo ministre en général de division Abdoulaye Maiga fuɗɗini golleji yambere tata ɓerde nodiri lewru hinne e yurmede opération sungalo solidarité hakke nokku je capanɗe jetti woni darnaɗe ɗo Bamako ɗo kati fa yettade ley région ngaji kewɗe leydi meɗen ndi ton ngaji temede jeego maaro woni ko feccete kañe sukkar fa yettade kosam e tamoro e wi galleji kewɗi egguɗi saabe rafidenago ngol wallugol ana nafa ɓe sanne fayso tawa huɓata koɓe kasindini fuu anni jantore gaɗnimi en dow faccitago mumin sende bo e sita sidiɓe
ñande fuu wattu korka e faaba pelle lollirɗo commissariat à la sécurité alimentaire guure feccete le nokkule ɗe yo ɗum premier ministre holiti wiide wattu fuɗɗugollo golleji faaba laamu wattu korka lolliro opération sunkalo solidarité 2026 e wi makko faanda mun yo holitinde misali feccugolla dewral kañe neɗɗaku
La solidarité doit en effet s'affirmer
durant Faba Munya han jukinel hitan fe damudu misali jati nul lewru barkun o Faba Munya waran wade le sitina sappo e jene woni le geni Bamako do fa tar sitinaaji ne woni katidi kay le lamoda kaddande raison fou sitinaaji tati cubeten ton me warama le imma draaji jamaare fu kawrta tata korka den nukuje faba be yimbe me wana bawde sabi du nato sabe galle di wana ko nyaamata heba balliku
pour soutenir des familles en difficulté
watu korka pelle ɓingu leydi yankaku kewɗi ana gaɗɗa imma darraji faabude yimɓele ɓe ngala bawɗe hono yimɓe ñoŋitiɓe e maɓɓe fedde lollirɗo pays peule du masina ana hen e wi haalanowo pelle nde Boubacar Diallo ana wara duuɓi joyi joni ɓe ɓe dokka guure galleji kasiginɓe ɗum ɓe iwi jañeli maɓɓe batte rafi ndeenago
ko hoore amen ni min ballata ko sakiraaɓe amen egguɓe e jolle muɗum hanɓe walleede wembaɓe konaaɓe teetaɓe eggaɓe so gari jooɗi ana jalo ana ɗoomi ko gaddana ngala ɗon gesa ngala ɗon nagge ngala ɗon mbeewa ngala ɗon mbaaɗo hanɓe taweede enen santuɓe ɓe eɗen ƴeewa ballen ɗo e ɗum woni manda ballal amen ngal faade e refusé en ɓe hitaane fof komin mbaawi min kawrina min cooda maaro e neɓanɗe makkorni min naɓana ɓe min dokkoyeɓe
le dakore ñoŋitiɓe falaje gonɗo Bamako golleji faaba ana gaɗɗe ton sanne wattu korka yo ɗum holliti wiide Amadou Diallo keƴaɗo goto le dakore nde o holliti wiide faaba ɗi ana nafa ɓe sanne o silmini dokkoɓe ɗum kañi micintinni wiide fa hande eɓe kasingini kulleji kewɗi kasen
wallayi ballaji ina gaɗka so gonga Allah ina manki sabi anda yimɓe ne keewi faa ɗo haatata yimɓe turki ɓe du ana ngara ɗo e ley ko korka ɗum kamɓe ka iɓe gadda faa heewa sabi ɓe peccan ino Allah iɓe anndi yimɓe ne keewi jonka tawde kulle kulle faa heewi ɗumɗen ɗammini du woɓe ngaran kati ɗo yaade ɗo juulete daagaɓe kamɓen du wonko gadde ɗo 25 gawri yimɓe keede heɓi faami maɗa heewa yimɓe keɓɗo 50 lewru ndu watan tawi kanko sooda e maaro ka jaati
yo noon ɗum ɗum wori le wuddu leydi ndi sevari ɗo dakore ñogitiɓe sokura ɓe keɓɓi faaba kambar korka iɗum walla galleji kewɗi Umar Bari hoorejo dakore nde holiti wiide balligu ko ɓe keɓɓi nafamu ana mawni
wakkati korka ɓadi darade nde nde min keɓi ɗo balla seeɗa min keɓi maaro kañum e sikkoro ɗo maaro ko min keɓi botoji ana yaha e faa e botoji hemere minen ne cuuɗi gonɗi ɗo cuuɗi temedere sappo e nayyi gonɗi ɗo min keɓi botoji hemere min gari min pecci e dow hakkunde amin homo fuu heɓi hen seeɗa seeɗa jonnoon sukkora ka alhamdulillahi min keɓi faa wooɗi sabu min keɓi botoji sukkora 50 ko foti 50 noogay ayi ana liwno min ni jonnoon soni a walano hunde feewi wonko keɓuɗani a yettan Allah wonko keɓuɗani inchallah jonkoreji kay keɓuɗo feccere botoru wawa wiide ana wellina ɗum ka wonko walli ɗum yettan balluɗo ma odu
wattu korka yo golleji hokkoji gikke yimɓele ñogitiɓe ɗum ka faaba kewɗi warata e wattu mon ka caggal ɗi faaba ñogitiɓe hewɓe yo wirfitaɗe nokkule mabɓe hewtude jam e deƴere kañi dimaku mabɓe
sakiraɓe miɗo mila nde yewtere on keɓi faamu e muɗum na dow kabaru ko himɓe egguɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ko kasindini lewru korka ndu e mumin sende bo e sita sidiɓe on jarama e faccitinde nde jantore ley ndu lewru ramadan rewɓe dande muɓen ana mawni sanne dibbaɓe gelle muɓen saabe rafindenago rewɓe yogaɓe ko gondi wadde ñande Allah gaɗɗo fuu ley o wakkati yo daranade kuureji muɓen to bankasi to Aissata Guindo ana e ɓe rewɓe tinniɓe sanne hanɓe yettede hakkunde ɓernde golle e gike ñande fuu omo dari gollirinde dow ndimako makko Adama Ndele Togo keƴat amen gonɗo toon o holliti en kabaru o debbo ko wondi wadde ley lewru ramadan ndu dow faccitago min sende e sita sidibe
yo katral wattu beete bankaston yimɓe hewɓe pinaytafon ka Aissata Guindo golle ñalawma makko fuɗɗi o ñogitiɗo mo iwi jalasagu o fuɗɗi mo inde pumari koɓe ñamata beete korka caggal munno o finini sukaɓe o hokkiɓe ñamdu o jokki golle cuuɗi keddiɗi ñalawma makko ana fuɗɗa beete law
mi watti beete son immigen ley mi defan bayraare mi ñaama ɗum cagan ɗum e fuɗɗo keddan golleji amen somi tiligen ɗum fee damuɗum mi yaha guesa mi hetta gabbe
nde o tiliki wonde golleji cuuɗi o nangi laawol yaade guese le o wattu ɗo kuɓɓu ana mawni joni Aissata ana itta gawri nde o tiliki ɗum o ɓami kadle makko o wirfitike o holliti wiide golle nde ana tiiɗi ka nafamun ana mawni saabe gilla nde o iwi le gendi makko kala almusada ko o watta fuu o miijoto ɗum majjun
wona fuu no adurimi gollo saabu minen ɗumi dibba mi wittini kuuja amen mi wona bowɗe du min key gollal nawatta kan saabu komi tawalle gelle amen min waɗa golleji ko ɓurgal gollal seme golle komi watta hannen wawa indirade jaati e golleji komi wuu wadde le gelle amen
wattu 10 fey so tawi o tampiɗo o korɗo ɗum nde o warti iwde guese o huɓɓi yiite ndeno o fuɗɗi moƴƴinde koɓe taƴƴirta korka cuuɗi to o holliti wiide kala homo fuu ana walla mon no wawiri
cewɓe ande mana de
worɓeɓe ana faabo amen saabu ɓena sooda some ɓena sooda ñamiri du ɓena waɗa koɓe wawi mi woni dabaji du ono faabo kam mi ñamminade ono heeɓiɗe du
kano laati fuu golle ñande fuu du makko fawi hakkune tampere hakkille tampere golle kañi kabaru galle wattu korka wonna wattu jaafɗo e juuɗe makko jamma tan o sultata bankas rewɓe hewɓe yeru Aissata ana no laati tiɗalaji ɗi fuu ɓeɓe jogi hakkille kañi gikke ɗo koɓen kaani wonde yo ɗum woni ko gollidiɗo studio tamani Adama Ndelle Togo heɓani min
sakiraɓe mi yilon keɓi faamu sanne dow kabaru o debbo ɗo ni kanko noddirteɗo Aissata Guindo gonɗo to bankas to o debbo egguɗo wuuro mumen saabe rafindena gonɗo leydi meɗen ndi lewru ramadan yo lewru hinne e yurmede e ballodiral ɗo jaruɗa fuu leydi meɗen ndi immadaraji ana gondi e waɗede dow wallude himɓe ɓe ngala bowɗe hono ɗum wori dow kabaru himɓe egguɓe wonɓe leydi meɗen ndi ONG ngaji ɗi dokkata ɗum ana yotto to e juude mabbe na nadu yalla ana hejabe na hakkunde imma dara bangal nedda ku e rafike bal kashindinangal bale societe civile ana gondi kay wadde e boode mumben fu yalla ana darano be himbe yalla ana keba ko nyama kany e ko njara hono be gondi e wadde di golleji kambe hokketebe yalla edun nafabe na kodo meden handen ana noddire halisi mayga kanko wono secrétaire général solidaris 223 politinde hedon ko be gondi e wadde kambe ko e mabbe do palel hala mahamman babu kunta do facitango sita sidibe
les besoins les plus urgents pour les déplacer
handen yibbe di babu pnukum an hasingin e balde ko le nulur korkar ko hem han hasingin ko nyamete nyolman handen sugula mawdo ko nare bangal wadde faba muna fetide e be yibbe di babu pnukum en dum sami binta handen bale société civile kanan na munu fu anan immade wadde be faba muna aran non ko jippite en nukuje balde ko be hebatano kay handen wala gotum jamare ko ngiatan fande on nukko handen mi holliti fa handen mi walde ko nodirte development social ana wada ko waawi jaati ciagan ko be kan en di hebata balle ko jungo balle hinna tobe yogaaji patte on zengaaji entreprise ngaji en nanana mudum gasa yewi di balle ko fe da mudum wa hede fe centre goto wana hala sitngaaji wonde bam ko fe mangal mudum tetal ko anton kasin du anari bangal cellal dudumi de wa halde development social ana wada ko waawi gafa handen faaba mun han wada ko nari bangal cellanji mebbe be yibbe e yopni ko jumen mi wada no daamu feede da homa fu tinno wada ko waawi faabo development social yalla be yibbe dibab an heba faaba munya wadugon dokkal lenu lewru korkaru ana jogi nafa sanne sabe en leedi mali en fu gootun sabe en won neesu gooto en lenyun gooton du so di homa fottindi ke tinga yurmi bandi mudu ana moji sanne ga wadugon dokkal ke modder mudu Allah ta anto haade men so men min wadde faaba munya me imoto njaatami yotto en nukkuje me hokkabe ko be hasingin en mudun de golle amen ko watta fu men kay development social wadi tadun sabe won heejaabe di sitingaaji sabe kabarje fu ko me hasingin en mudu hannen ne ten nukkuje jungo horebe development social me hebata dun ko faabda an wadde golle amen yaafiri dudu sabi fesama da balleku son wala be forta e mudum son wala balleku mudum me yarata lawol fu tawa andal yimbe development social wala e mudum dudu yalla heba hakika mi balleku mi wadon do yottiken e yimbe sa menen gollan amen ana sefa wala sedan neddo fu asu gonda balleku me imoto ma tawa don to wonton mo hokka don ko handi menen yimbe yogabe hokkata amen huune son wara me hokka be yimbe dibbaabe sabu kulliji amen fu ana nari bangal faaba munya me wala tidalla he huune fu me tawta hannen yo neddo fu wulido amen yalla heba huune mo hokka don dum me tawta sabu kan ko hasingene mudum hanen misali yimbe dibbaabe pnuko jum enbe be nanal mudum ma yimbe mo tidallaaji mawdi me wana fego nyamta sakku jaati lenu korkaru hono be yiwan han faabe sanne gabe faama tan so be yimbe wadde balleku tam mi wana bawde mudum samoji yimbe hewbe ana warata amen tawta balleku ga on watta taw huune fu menen dum wala dum woni tidal goto mo menen wonde mudum dum ne tidi nyol mo hanen jaati sakki alhanan leedin wondir hande on willaamo fe jawta faabade amen gadu tawede fu me wada ko me waawi sabe be yimbe ciagal mudum dum yimbe jogabe dum ana hokka amen kulleji me hewtna be yimbe dum de sitinga fu da mudum monde heejaabe yimbe dum haboobe bonnalaaji watte feede jamar ko noddete point focal bala kewde dum ana tofa hanen ana golda e service social nukkuje fu to be yimbe jippina hanen a tawan hore en sitingaaji ana wodi ton neddo fu haa so gonda mebbe ana waawi yottaade be yimbe jande e mudum sun haaja nabbe balle ko dum to be yimbe haan yewde hollita dum naati nyamiri naati hono bangal chafaaje balle ko ku tawa fu hono amir en nukkude haan hewtine ton ga yimbe heebe immirkin no welduna fu wari yotti di sitingaaji miidi wadde balleku homa fana ande hannen wi adna wana ko yaafi be anta du wi hayeben wana bawde kube miili on ga huuna fuma wa halde tan be walna hakkile mebbe so balleku hebama tan kambe tan han hokkede le nu leeru korkaade ben hasine balleku sanna neddo fana tidala handen an hasi walde sabnu leeru korkaade pe ga anton tan wi tidala du anal homa fu handen me wadna dango feedude homa fu le wadde balleku ana wa wadde dan bawde muudu fu
halisi mayga a jaraama holitinde ko gonduden wadde do kabaru faabaare himbe eggube wonbe leydi meden di jimo mo kebuden handen mo noddire Bouba Ali Haydara mo jaadire li laamu tumbutu ka wattu joni mo joodi do Bamako do le dande hirmajo nge hawrude makko fa le galle makko o holti en ko o wondi wadde kabar makko no wori handen kedden ko lanodirime makko
filala inyeti suma mami mana bila flareona onyete na suma bara ni bilala filala inyeti suma ya mami mana bila flareona onyete na suma bara Dundore manganye ni nye flani nafa. Dundore manganye ni nye flani bunya. Dundore manganye ni nye flani akli nye nanema. Sayidi fulbe, ayidi Allah jokudo fulbe, ajoki nulado. Che nitara talila, nitara filadugu tamana, ikanga folila se filama, ikafo kone kome jalofu, ikenga folila se bolima. Ika fo kone kome tala kaufu, ika nga foli la se sopuloma, nine mansa nena dongili da fulawye fulawye oh.
Sakirabe hertobe studio tamani handen mo kebuden jimo mo kebuden mo noddire Buba Ali Haidara. Buba, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ada selli
janta
ada reni ka
wala wallahi ba sai dai
jona halna min tafa hom woni Buba Ali
mi woni Buba Ali Buba Ali abban wiyete Ali o inde didi mbam min gadi artisti inde artisti an Buba Ali aywa norni iwamika e lamu diri ka gorko mawda joodi ke mopti ton minen ka min pini handen ka ba makon gommi mi jima wono
lamu diri ton wonda nanda korboro so meda da hal korboro re
ngoga
fulfulde de joka muti nandande
ayo fulfulde koyre borore o fu muti ninnanu mi fase tompini fase abban e koyre boro jona innandu e koyre boro e ben kalan mi koyre borore ay pulare de ne muti ka andi pulare ni wonto feke don koyre dum mi de nana hen sede sede o ka fu muti nin kemmi ayo
d'accord me hono gardu da e jimidi ne
ay e jimidi hedde amen to muti tonni won jimo anato ana wi e mamu kone jakso
right
o hedda ki joni ka o ay kanko ngadami écouter gilami suka après kami yaimo sabe mako ni jidi mi jimi ka ngonga buri ay non ni natri mi jimi di gilami suka du ko mbidami golla futa mi da yimak feso min jango so min tidi jangi so min jalti min kami yima yaade ay dun ka mi wiyam fodore Allah ta
nena gilla da famdi ka jimi ka an
gilami da fandi jimi ka mi da yidi
nena le jimi din hedo woni ko kalta
e jimi di kon kala mi hen mida hala habo moja homo fana andi yimbe so on kawri e dun jam woni so tawi hono wete mida hala nyawdu mida yima e nyaw nyawije yimbe hewbe anto hande atawan kambe kawe atawabe heba hore mabbe tambe imobe daro wala fu ko mi halta e jimi anka ngonga buri e ja
awadi okay awadi album nen
awadi album goto 2014 ay mi deedi wada kase ka jonka fulbe mi anda be imata lawni imede
doka narta fulbe be
fulbe anda la min kam be ngi kam fe ta fulbe
ka jimma de ara yime fulfulde jati
mi de yima fulfulde mi de yima fulfulde fe so jimi iwi fe se nati e ngonga fe so mi yopi mi kuro hande fami maya ko jimi wala ko jimi ko foti pullo
saballa an
doka wala fe mi yoppa jimi fe
ha
sare yidi pullo ere jokodir sa yida fulbe du minka la homa fu lawul mu o ni lawula ka Allah wadi kan jimo balludo kan fudu so fulbe ballay kan ka tawa antora kan ka feso mi halay
fulbe
wala on hono kon jidda sa hebay an tampine
way non jati me hon wete du kon konkuru ngajina concert ngajina hono dum a wadi non
o way fudore jimi an konkuru ji tanga dum hewbe konkuru tunka guna kazi sanga Fondation Passerelle, Sidoni Music, concours fou wadé maxi vacances, fou mi wadi, fou dum hebi en piriji sere sere, so mi lata dido mi lata tatoba. Ay dun dana santa taw don foti yimbe temedere. Ay non ni nat non ni bawri ko jima mi fu non ni bawri mi. Non ni bawri ngonga budi sabu mi heba neddo mo jokkam mi. O ikitinak. O kami kam heba feetu.
Nanga neno ni tan ani jimi di.
Wallahi.
Dan dedo ana weli
non ni
doka non na
yimbe mali ana yori yonki sanne be ballata
d'accord en dara jon ga sakira meden fulbe be danya be darta be jotto Buba Ali dan ko balliri do yalla mana golle ona yare yeso
wallahi ngonga
d'accord fard meden jukkine gajato e garan kedden do gachol gongol nawna
ngonga
Thank you. jallo e pullo no fulu e nanonna jagite pullo no fulu e nanonna siribe pullo no fulu e nanonna tali e pullo no fulu e so e pullo no fulu e nanonna boli e pullo no fulu e nanonna torodo ai wa jam fulu e mali jam masira fulbe burgu imendaro aha ali dambele piano hey aywa dumbu yalla gare
sheriye bani wallahi bani ger koy mawani na durnya ja
da jakide yo pullo jallo yo pullo siribe yo pullo boli nyaali buldu yo pullo
fu e woni fu momin jotti momin jottaay
kunta kunta yo pullo de kunta
kunta du e pullo na
kunta de pullo na
pullo jaati kunta e pullo na
d'accord joni njidun landa de ma hen woni projet ngaji ma
projet ngaji an mi wada album mi de jogi son fulbe ana foti mi de mili jeego jaltimmi fay clip goto wala so mi hebi mi reyi dim wada hen clip goto so min kebi kaaki mi de njidi so min kebi sijo mi de njidi so min kebi doko mi fe buudi dum mi de njidi ko min kebi fu en tout cas mi de njidi be mballami
kadre en fulbe bene mi ara andidire mabbe na golde mabbe
bo kadiri pullo wala mo andumi ngonga buri
wom mo ayota kibe
bo wom mo mi de yiya ka mi andandi mi imma kidi hore mi yami daraabe
okay
sabu jo kadiri be jong jawdi be darde mabbe yafa
yotta de
haye mine mi ngana mabu en
aha
mi ngana garga sajo en na afama mine mi min dimo en duno Allah tan wadi mi de njima haye sa ya an abi an a dimo a jimo de njida fo anda de biro ngaji alati nyaago todo haye sa ay mabu ben tawindiri to on piandiri a tawandu kam mi je ngongat kamari mi ngam jodi do balluro kan sabi Allah na jiddo kan sabi Allah noddi kano hokki kam mi de nanga
d'accord tiagal hido na horma tidal laaji di jogida li golle o
ay tidal laaji ko jogimi ka mi de jogi projet an hewbe moyen wala ngonga buri jimi mo jimami du jimi hewbe an he a tama jimi fulbe no jimi kiddino e koyre borobe mi de wada creation am mi yiman jimi kiddidi du sabu non nino ka no jimirda fu sa heba balloma hono latata mi ne yimbe amen be ballata neddo sakko fulbe sa lati jimobe o yara doroku o ka nati ga yalti kuna wallahi wana non wori mi ga gila Allah tagi ga fe sigireti abada meda
hono wi tayi leydi meden di du dubi kewdi joni rafinde na ga no wodi no latake sababu fa himbe hewbe njoppa gure mubben ko wiyete déplacer
den
kambe joni hono kabar mabbe jirda leydi meden di an
ayo kabar mo jimi hen ta jamburi jamburi de ko neddo ta ndarata fu jamburi habo wala fu ko nafata wala fu ko nafata déplacer be do be ngoni fu be tampi be kebata ko be nyaama be ngala do be mba do be lelata kambe bibe mabbe rewbe worbe yogabe fe kambe worbe mu jidataake avami semben ko be o fe sa wana semben fe sa tay kosam litre goto jogda saara jabo ya hokkuibe sa walli donkudo Allah wallati na wana déplacer be ba andi neddo sa wala to to anduda to wala to fu atampande
ene joka hono kanan ko be leydi jomben bawde aniyaji do bawdo fu danya ko wallirebe
danya ko walli kanan ko be fe artisibe artisibe jaatana way natude kanan ko be artisi hewbe ana ton e be andi kanan ko be be nata be kala be biya yimbe ana tampa yimbe ana jolbi be ngala fe sudde mare ko be suddo sa do jogi relation ma wadan ko bawda ko
fade meden seddu de won ko biyata tokka fan ma e an mino mi dal anni wadde concert ko warata nawana
ngonga jaati
mane concert ma hani wadde
ay minen ka jonka so julle o jabbi balde taton julle mino nodda
o le comme 27 nawana
le 27 yo le
27 mars
le 27
aha
afami mino nodda jiddo min fu jiyo min fu kaalo pulare o feisa halta pulare
hoto concert hani wadde
concert ame on anakana min gatta
okay.
Anni bananga bugud o bangi bole mi wada e réseau jiddo fu jiddo yaade fu bama numéro ngaji nodda min gada be explication
d'accord joka ko don ko biyata fan ngaji mada e hedotobe studio tamani
hedobe studio tamani fu mi de jawta studio tamani mi jawta directeur mi jawta gollobe ton fu studio tamani e radio nondu ko min ka ngonga buri mi de hetinobe sanne haya fan Buba Ali do woni fu andudo Buba Ali do woni fu ando midan e tampere min gala e jam no jiro to mi e telengaji de raison ay e realte waldate
wana non worina
wana non woride midan jogi probleme hewbe sanne
saballa an
kasa hali yimbe pamata
Allah waddu jam
ese be jiya yogabe mi jiyata njima e tele tabbi
e yogabe bilte ko wala fu wala
ah haye bay fe ngudu a fama
no wana yirete non wori
wana non sabu wallobe wallobe ma woni ko fandi san
ngonga don gada golle o me wana non fu ko kandudo don kebata dum ko
soko jimobe fulbe
non jaji wallahi
jimobe fulbe amila be garibu e ngonga ngonga de mimi yibe fulbe mi wana pullo ka ngonga o Allah jeyi sa yibe faada yaago yimobe mawbe ne ebe wala fu ko be anda
wallahi non jaji sa yibe
bandu ma fu sonedo ma wallahi ma tampanko
non jaji
artisi mali fu fulbe accana ka hakke fu yari yeso seeda ana santi fulbe
ah aye
be ngonga de
fulbe onani de
ngonga no
d'accord
ada homa artisi ada wawi wiide o kay pullo jaati jaati yo artisi pullo jaati jaati yo yehi yeso
ka suka be hande be hono wana alisko
en be ballondiri fa joni
e wala
be ballandiri ba
alfa ba bamgalen hande suka be hande wo mutobe kay kana keba hen seeda jaati ana kadi jatu ba e manda andi kadi jatu ba
ayo mira andi kadi ba
on golidina
ayo min golida e ka mina andondiri mi mauri ko andondiri arande umuba tiba e andre mi andi kadi ba ka min gollida
d'accord
andondiri
d'accord ok min jooti ma sanne Buba Ali Allah holle en wakkati goddo Allah concert maud min ganne duawu Allah gassinin don
amin ya rabbi
day morso mo jiminda en farde meden jokka ummade
so Allah jabi
Sarami menena yani kane kela nyini kando ne note masala no inyejo sana sana dulula jama beni dolodo ni minga wati sira odebeke ibi ala kafo mogoluye au makari lonwa ni sonde be karisala nemi sosoko jogotene nao mimbila munitufo ni klebana ijonga teme makele kile titinyeba
bandul bamuden handen mikintine wiide jungo ndokkowo abada ronkata hedon koro ngul bandul jungul nafa sanne kayaado meden gondo kajulu Mamoudou Barry landeke Adama Diallo maro dabaji gondo ganzo gona le commune misseni serekle kajulu holiti en ko de fami e ngul bandul
jungo hokko ronkata gado moyere Allah watinta do bi Adama jorde jungo abada moyere ngiri wata ase Allah jabe neddo fu gado moyere ngam Allah fu ronkata Allah ronkinta do na neddo mo wata moyere o wala gido Allah wana gido makko o yata yoppati dalla
sabi de hokata dum wadde o wala gido na joka nonni Allah fodir dum ni
en kay dem fam bi Adam wala moyere fu yidde mum kewata ay bi Adam himmata ko atawan yidde mum ka kewata jonno dingo hokko wo to woddi yoppo do baddi ay dum wiyete moyere moyere sebewi ngayan ha ko man woni faado na do gimun gon bangi mo hebata do gimun ko jogida ko woni bawda hokkude faynde mbu goto faynde ada jotti hen lawo da tawi hono ko torata neddo e do lawo da ita fottini ay dum fu dokka dum fu moyere ay nantu do hunko mo halaji bondi dum fu moyere
de wala tilay anna tawe na jogi jawdi fa heewi
a o wana tilay hokku de tanta ni ga en gadda fu a hogan tadda hokka dum ga wana tilay Allah wi ay non dum Allah ga wi sa hebe fu ngada moyere moyere to makko iwrata non ay o wi ko ka gido makko ta hokki gido makko woni gido makko miskinel Allah ngel wawa na hore mum sa hinne ke dum fayne hinne yonki tan kinnori da dum dum fu moyere
Amadou Diallo kollitinda min e ngol bandul famama sanne e mi jowtima hollitinde men ko ne hakkilo made kabar ngol bandul sakirabe kado en e yewtere meden fabondirende hande do gonde le malifu e mangal mudum min jowdi on e hedade min Ousmane Niali Boudou woni non do e to boggi jande to Mamadou Wasra woni on ton micintindo wiide e de yewtere fabondirende on ba hebuli dum kasen nando site officiel studio tamani woni www.studiotamani.org do gonde le malifu e mangal mudum min jowtu hedade de yewtere fabondirende wassalam